Yeah. Fleshy Kumkani, the voice of the village. I'm the chosen one. Bheka kude kakhulu.
Live beats with a dude.
Oko ndisifana kuzothe kulunge ngenye imini. Sezohlangana namuntu benemali eninzi. Suke ndatyeba bathi kutheni ndonwabile. Uma kasicalo qhoxa sifika uphekini. 2021 bebecinga kuphelile. 2022 ngokityani ibuyi. Soze ndiphele umfutha, soze ndisaphile. Hlala njalo ndiphush kumele ingcosi lalityile. Iintshaba zam ziyondiphusha itesho lami. Sikareli juphanji. Thatho el kodwa ncami ngoba iintsuku azifani. Thule ndilusa inkomo nekibi maxongo. Emthembisa ukriza ndathi ndizomthengela imoto. Loo nto ndingalali qale ndiphushe isipani. Ngoba ndifuna hambe ndingekamenzeli loo nto. Phethe amajitam sihlala siphesco line. Sezo zabalazi kuyo zehlangane. Lona unyaka koko sityala bade bamangala. High school tour bendikhuthaza abantwana. Ndiyakhupho koko iithephu ziyalandelana. Ngoba ndifuna izilambi ifensi zam. Oko ndisifana kuzode kulunge ngenye imini. Sezohlangana namuntu benemali eninzi. Suke ndatyeba bathi kutheni ndonwabile. Uma kasicalo qhoxa sifika uphekini. 2021 bebecinga kuphelile. 2022 ngokityani ibuyile. Soze ndiphele umfutha, soze ndisaphile. Hlala njalo ndiphush kumele ingcosi lalityile. Iintshaba zam ziyondihlula ndifile.
Yo, my nigga sicalo, buye nebhenda. Okay, to call and mix before sva.
Yes sir.
Hey,
chief. Yo, yo. Nah, man, sva, izawuchitha kahle, uyifuna.